Esule yana mumunana. Muulire kino mwe nyumba ya Yakobo, abaatumibwa erinnya lya Isirayiri era abavudde mu mazzi ga Yuda, abalayira erinnya lya Mukama era aboogera ku Katonda wa Isirayiri, naye si mu mazima so si mu butuukirivu. Kubanga beeyita ba mu kibuga kitukuvu era beesigama ku Katonda wa Isirayiri, Mukama ow'eggye lye erinnya lye. Nabuulira ebigambo ebyasooka okuva edda, weewaawo byava mu kamwa kange ne mbiranga, nabikola mangu ne bituukirira. Kubanga namanya ng'oli mukakanyavu n'ensingo yo kinywa kya kyuma n'ekyenyi kyo kikomo. Kye nava nkikubuulira okuva edda nga tekinnatuukirira na kiranga gy'oli. Olemenga okwogera nti ekifaananyi kyange kye kibikoze, n'ekifaananyi kyange ekyole n'ekifaananyi kyange ekisaanuuse bye bibiragidde.
Wakiwulira? Laba bino byonna, nammwe temuli kibuulira.
Nkulaze ebigambo ebijja okuva mu biro bino, ebigambo ebyakwekebwa by'otomanyanga. Bitondeddwa kaakano so si kuva dda, era okusooka olwaleero tobiwuliranga. Olemenga okwogera nti, laba, nali mbimanyi. Weewaawo towuliranga, weewaawo tomanyanga, weewaawo obwedda bwonna okutuukwo tekuggukanga. Kubanga namanyanga wali azaamaanya nnyo, era wayitibwa musobya okuva mu lubuto. Olw'erinnya lyange ndyosaawo obusungu bwange, n'olw'ettendo lyange ndizibiikiriza gy'oli nneme okukuzikiriza. Laba, nkulongoosezza naye singa ffeeza, nkulondedde mu kikoomi kwe kubonyaabonyezebwa. Ku lwange nze kye ndiva nkikola, kubanga erinnya lyange bandirivumye batya, n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala. Mpuliriza gwe Yakobo ne Isirayiri gwe nayita. Nze nzuuyo, nze w'olubereberye era nze w'enkomerero. Weewaawo omukono gwange gwe gwateekawo omusingi gw'ensi, n'omukono gwange ogwa ddyo gwe gwabamba eggulu. Bwe mbiyita ne biyimirira wamu. Mwekuŋŋaanye mmwe mwenna muwulire, ani kube yali abuulidde ebyo? Mukama yamwagala, alikola Babulooni by'ayagala, n'omukono gwe guliba ku Bakaludaaya. Nze mwene njogedde. Weewaawo muyimuse, muleese era olugendo lwe alirulabisa omukisa. Munsemberere muwulire kino. Okuva ku lubereberye soogereranga mu kyama kasookedde kibaawo nga wendi, era kaakano Mukama Katonda antumye n'omwoyo gwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama omununuzi wo, omutukuvu wa Isirayiri nti, nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu, singa wawulira amateeka gange. Kale emirembe gyo gyandibadde ng'omugga, n'obutuukirivu bwo ng'amayengo g'ennyanja, era n'ezzadde lyo lyandibadde ng'omusenyu, n'ab'endaayo ng'empeke zaagwo. Erinnya lye teryandisanguliddwa so teryandizikiridde mu maaso gange. Mufulume mu Babulooni, mudduke Abakaludaaya. Mubuulire mwogere kino mu kirange n'okutuusa enkomerero y'ensi n'eddoboozi ery'okuyimba. Mwogere nti, Mukama anunudde omuweereza we Yakobo. So tebaalumwa nnyonta bwe yabayisa mu malungu, yabakulukusiza amazzi mu lwazi, era yayasa n'olwazi amazzi ne gatiiriika. Tewali mirembe eri ababi, bw'ayogera Mukama.